baby.
Hey, chunk your supplier. Hey, supplier.
Na papa sasi onimbe, kisa kimesha nitanda. Najitahidi kusoma, kumbe shafunga kurasa. Namuonesha mapenzi kumbe ananichora, zile ahadi kumbe ananisorora. Moyoni maumivu donda amenipatia, naona sawa. Chozi na mnyonge, alendagi bure. Mola nitue, umsiko siwezi mie. Masikini roho yangu, mola niende mbali nisiwezi. Uvumilie nimeshindwa, siwezi. Nalia na kuomba Mwenyezi, maana wewe ndo wa kutuliza.